dahfurka madasha Somali Climate Action Platform oo loo soo gaabiyo SCAP isla markaana ka shaqeyn doonta cilmi baarisyada ku saabsan arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada, xiriirna la leh hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada ayaa dahfurkeeda lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Dahfurka madashan oo ah mid si hufan loo soo agaasimay ayay ka soo qayb galeen hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha isbeddelka cimilada iyo xal u helidda saameynta ka dhalata. Ugu horreyn, Axmed Yuusuf Axmed, agaasimaha madasha Somali Climate Action Platform, ayaa waxa uu ka hadlay ujeedooyinka loo aasaasay madashan iyo waxyaabaha ay ka qabanayso arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada saameynta ka dhalata.
Waxaan magaalada Muqdisho ka dhaafuraynaa platform cusub oo la yiraahdo Somali Climate Action Platform oo ay form gareeyeen hay'ado kala duwan oo ka jira waddanka ilaa iyo 12 hay'adood, isla markaana ay aqoonsan tahay Pan African Alliance on Climate Justice oo ah dalada guud ee Afrika leedahay ee ka shaqeeya arrimaha isbeddelka cimilada. Ujeedooyinka laga leeyahay waxaa ka mid ah platformkan inuu coordination-ka iyo isku keenidda stakeholders-ka kala duwan ee arrinta isbeddelka cimilada ka shaqeeya, in maxaa ku dhaha arrinta climate change-ga shaqooyin badan laga qabto, gaar ahaan arrimaha biyaha, beeraha, food security-ga, disaster-ka iyo arrimaha la xiriira waddankeena, iyo in partners-ka kala duwan ee waddankeena ka shaqeeya la isku keeno. Runti shirin weyn ayaa maanta halkan ka dhacay. Waxaa dahfuray oo shirka ka soo qayb galay representatives kala duwan oo ka socda hay'adaha kala duwan ee dowladda, sida wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada, wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, representative ka socda UN-ta, EU iyo maxaan ku dhahay sheeg INGO-da oo ka socota hay'adda CARE. Runtii waa ku faraxsannahay maanta inaan launch gareynay SCAP. SCAP hadda kadib waxay ka shaqeyn doontaa arrimaha isbeddelka cimilada.
Jarles Mwange oo ka socday hay'adda BCJA oo ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada dhanka qaaradda Afrika ayaa waxa uu tilmaamay in madashani tahay madal u adeegi doonta arrimaha la xiriira xal u helidda caqabadaha ka dhasha isbeddelka cimilada, waxaana uu sharaxaad ka bixiyay doorka hay'adda Pan Africa oo uu ka socdo.
Our policy advocacy in Somalia therefore is going to be enhanced through more membership within this particular alliance and getting to incorporate a diversity of actors in this field. This platform of course is open to different members.
Isbeddelka cimiladu waa waxyaabaha ugu badan ee ay la tacaalayaan adduunka iyo Soomaaliya inteeda kaleba, waxaana doodo iyo dadaallo ku saabsan xal u helidda saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada lagu qabtaa magaalooyinka dalka. Madashan ayaana la filayaa in cilmi baarisyo xoogan oo arrimahaasi la xiriira lagu soo bandhigo.